yensonga jemba imbira ketu tepange nyora Mureke netuare Banango kulira nyama yumba chafu kweje mioyo Watu jitaro nye bienja ulo Zeno wenjo gerato sigamba chikweo Eranga chechizi wenyo Zejiri emirirano jengamba chechitari mudembe Ngejo jola bajo itira Banango kusoka kwevira mkatonda tondo mtu Namu wa magezo kusinge binji Yatu kwa seteka tuagala ne mudembe Tulioke tubera besimbu Choka tuwe tulinchiri denya banji tufuse mioyo Katwe sigebio kunsi Songo kuliranya kwa mayumba ngamba kabonero dara Akandira zo kwesima Mulirano akuzuku satumbia ncho waguda wazimu Mwegate mugonze kizibwecho Atena weluoli mugamba ni watabasonga Wachitali amba Kozera alibomu kwabo Abe mioyo jirie jiri mukawuzi Chechintwe chitali chirunji Wabera lumondo maraga liaso Wabero mramuno sima Sawo kwanja, mureke netuare Juzi ngazigirirwa nyumba eyo kumwale gaba Kansima nepangi sizomu zigogo Kwe kutomera nanyini yomu itire musonga nage Matire vieta agobia ya gara Musajja watembe nyoku mutufa daga Yere kereza na mpero weriri Nasoka nengamba nchobori ya wanchina Na yorwa ya tulakwa chijene mpera Anche ndongo jensu neno Goru sangwa kone mwogu imba Jechirara siri na rukungu Newe kibe chinyumu simu jemera Choka nekora muka mulirano Ya kwatu ensarwa reka nchimuranga chige Tino kukuna izo mtunga takuliko nsonga Minje vichifamu evita sana Mokwe ya zomu zibokonga mulize ngamba Chusanga bagubademu bagukoye Kosinga muka mulirano yefude chirara Ayita muka njini mayusenga we Orobu tajukira tinariefebya Na ya garaye manisengo wetendo Dababu alingiriza ngevye vikorwe wabane Ulichintu na bango we sambwe Boya tuke wanga wono ya fuka mutego Kumucharo wange sondu dena ye Ngaya gara nemere lwe sigare muguru Nga mutemere mpendo kubera nga ye Chakula sajo yote ya kowanga Kante mbozi za morete razijaziti Muchara valijide wa mofumbie mfachi Zemere yange likose mutundu Ninya meteri nsikenze na jiko wenyora Imugumo kujirie roli wabinyo Ye musajja wange lichoya takufunyisa dembe Nesiga kuhunye na yeto ndopa Ye katinzo nyoma mochi ulimwa kamba mtu Ono kampala matu gweno dao Njagalo saleo matu nzeno ngenda Bobo maliride munanga basajja tulina basana Atengoli wona kuwe virunji Atoro ndamu bagaga Bwesikende rano kube chifini Ulyo wenyiji nasonga Koranga mungu kutusonga tenze mbimanya Ngana yene kuma Siku wanga marambu kutanirebio nebifuke tane yange Jukira kagero kari gwolia na ye Okukumi kilizoru siku tuonye vizi wateru dane Tufona mwechi tuyamba Nogambo mtu ntinjagara nyobe burunja Teno marofu kwa gobo febye Mchara wa mulirano ya tuka wazimuwa Vigambo vya saraganya ibitamukwa Zoro ne matira chechibimba chechika Ulire vya dira Wena gulange vya masafo we wangarieko Atoro muna feye nga zimba kanewe nguzo rugoyo rurebe ye itamu rumogeze binjera sibeyo yarumba ne mukama wango mwamye yanyamba mbenga sisulira wobwerere olwonno munnange olwonno mukyala wange takyeta yafuuse nga mujjawe gwawala n'olwa bbaabwe kati olunene buuza nti obanga amwagaliza okuba obulungi kyekimusunda okuliraanya amayumba kyawufukwe gy'emyoyo nga nze nkosebwa nti ekyagundi mpozza abo abalimba bannaabwe embuba bakyamye emmeeme nti katonda yagenda mulivuuta nadda kyokka owange gwe nnina namusiima dda kuba yalwanyisa abangi ab'engeri bw'etyo n'amagezi ge twasala okubyetanga twebeerera mu nkomera sseŋŋenge gwate oyitawo obuleete mpozza obaamu ekisinga obukyamu oli yannemesa byaggwa neeyaka omuzigo saamusiibulanga nti nzirusa obulamu obutasimbwa nesirikirira ate ng'erudda nsaana nga nteebereza ekyavaako engeri bw'etyo ate nefumiitirizaako ebyo ebingi ebijja ebitasanyusa ebireetebwa ensonga eyo olwo nno ne mpunjukira mu lwendo olwangu kwewuliriza gyembiraza katonda bw'atonda mu bingi yatonda omuntu n'amubuulira ekirungi n'ekitasaana wabula nti ababeezi be be yalina ku lusegere abamu baamuddukako ne bajeema ne mukama kyamunyiga nga balumbye omuntu lw'amafitina ge baleeta mu bannaffe nakati kyankomeredde ku buli oyo azaalwa alina okwerinda gw'oba wekubidde kwani ku babiri abatudde mu mmeeme eyo salawo ky'olifuna bannanga ekyo kiba kya buswavu kw'oyo alinda okugamba nti nakikola sitegeera gw'omuntu atali muzoole mwezi mulamba okemeddwa emirundi ekirungi n'ekibi obizudde gwe n'oyita awangu n'ogaya ekirungi ekibi ekyo ekive n'okikola